niwaambia the most high anifungulie doors kama vile yeye niweka uhai. Na kama front doors hazifunguki, then anipeke ya back doors bila kuruhusu locks na dreadlocks interfere na reason yangu. Anipe reason ya kujenga kwangu. Sikiza kwa kina. Hata John akikosa pesa atakwambia sina. Anza kutuita kwa majina. Sisi wote ni masina. Hata ukule chai na mkate usiku bado utaita dina.
Hi guys, my name is Awino Awiti and this is Unspoken, the podcast. So guys, you won't believe what is happening on Unspoken today. So, like I earlier told you guys, that I'm introducing a new segment to of Unspoken, where each week I'll be interviewing artists. It's called Artist Spotlight. This section is I'll name it Artist Spotlight. So each week I'll be sitting down with various artists, maybe spoken word artists, musicians, singers, songwriters, rappers. Yeah. So if you're listening and you're an artist and you want to be featured on Unspoken, kindly DM me. I already left you my handle, Unspoken Podcast KE on Instagram and Awino Awiti on Instagram and on all social media platforms. So today I am graced beautifully with the presence of a very passionate and bold artist. Nitacha had introduced.
Hi. My name is Walker. Jina ID usitake kujua, watu nita Pastor Mrasta pia. Nafanya spoken word poetry. Na mimi ni student. Nafanya pia Bachelor of Science. So usiwori nikisema sina mtu.
Ati sisi sasa unajaribu kusema because unafanya Bachelor of Science. Do you know now? You guys have tough units, right? You have to soma. Sinto, lazima ushike kitabu. Wasichana na pombe? Kando?
Kini pombe, sigara. Naweza wacha bila kungangana.
Like, Walker, sinto, briefly describe yourself. Spoken word. So you're a spoken word artist. So maybe pengine there is someone out there who is listening and they don't know what a spoken word artist is. So briefly just describe to anyone who has never heard what is spoken word.
Okay, spoken word ka vile unasikia tu ni spoken word. So ni maneno tu zimebongwa, unacheki. So spoken word poetry is all about kujibonga manzi. Kujiexpress. Unaona kukatia by the way dem ni spoken word. Ni kujiexpress.
Punchlines. Yeah, I get it. You write something like, unajiexpress your feelings, right? Oh, I get it. Nikakatia dem. Sindio? By the way. That's some nice perspective. That's a good way to put it.
Like, sunachiki ka wewe, neza kuambia.
Wamegate point. Guys, simelewa what spoken word is. Ndio, ivo, imetosha. My next question. What motivated you to start doing spoken word? Ama who inspired you, rather?
Spoken word, naweza sema okay, kutoka nikiwa class 1, nikamaliza class 8, form 4, sikuwa ifanya spoken word by the way, nilikuja kufanya spoken word nikiwa camp.
Wait, umenifanya your story, like, umefanya, I remember something, like, umefanya umesema, nikiwa class 1, remember this artist, kuna ama celebs, waki nini? When you've made this there, when Tunanga, Kina, Rihanna, they've made it wakaanza kuuliza ati what motivated you to start singing? He said, when I was born, when I was young, I started singing when I was in kindergarten, or I started singing. Mimi naweza kuimba kwa tu. Kama bado sijazaliwa, you get when you wanasemanga. But anyway, that was by the way, tell us.
So, okay, mimi nilianza kufanya spoken word nikiwa fresher hapo hivyo. By the way, kuna naweza waambia hii jani ni refu. Maybe atauliza swali ya jani baadaye, jani yangu ya spoken word. But nilianza spoken word naweza sema nikiwa high school, venye nilikuwa napenda kuandika letter sana. Like
zile malaysia high school.
Wait,
I remember akitu kwa tunaingia box na hizo letters. Kai, kwanza hiyo time mtu akitoka funky, when someone yani watu wametoka funky, alafu majina zinasoma pale mbele. Nani chukua? Kama utasikia jina yako, if your name is not called, my friend, you just feel like you feel like crying.
Hiyo ndio ilikuwa za kazi yetu mimi na Kibora. Nilikuwa mboy za rifi yangu alikuwa anaitwa Kibora hapo hivyo. Uchora mbaya. Na niko sure madem siku hizo anamchorea saba pia mbaya. alikuwa na colleague fit. Mimi na mimi nilikuwa naandikia wasi leta wananikanja. Wacheki.
You used to earn money.
Manzee naandika leta. Na kanjo, Kibora na colleague pale, tunauwa show. Tunawateka wote.
Tunawateka? Kibora. So you used to make money?
Yeah.
What? Aki ungeni chano hizo days. Vye nilikuwa na vocabulary, mino nilikuwa nasaidia madimu mwingine ku-reply letters. Why you need... So ulikuwa naputa dokanga for you one letter?
Like, letter moja suna joni hapo high school, alafu utumi do sana. Kikanjwa Robbie to sew.
Robbie High School guy, that is a lot of money in high school. 200, you could do a lot of things with 200 shillings. Mandazi pale canteen. Mkate, what? That was a lot.
Bana, yo ilikuwa a lot. So, naweza sema, apu Yvonne ndio nilianza kuandika spoken word kiasi. Alafu, okay, hiyo ni later, sindio? Like, nikafika, venye nimemaliza sasa form 4 hivi, kuna klabu yangu fulani inaitwa Mwariama. Ya wase wenye tumegrow na wao. Wacheki. Sasa kuna time tumeshinda ma trophies, tumebambika. Mpaka nimekufia hiyo team manzi. Wacheki. Mpaka nimeiandikia kangoma hivi tu mistari. Niko na zinaleta sense manzi. Na wase waliikubali, wase waliipenda jo. After hapo sasa ndio nikaacha na hiyo shit.
Nice. So, alafu, do you have anyone who inspired you to do spoken word? Ama, someone who still inspires you, someone who inspires you to just continue writing down, expressing yourself?
Mm-hmm. Okay, like, unaona nikiwa venye nimefika kampo. Like, sikuwa najua shit, sikuwa najua mse. Unaona, like, mi ni mse tu, nimetoka huko hivyo, nilijileta kampo. Cheki. Sikuletwa na mzazi. Nilikuja nikakaa so kuna mkuzo wangu alikuwa anajuana na arifi yake fulani kampo, alikuwa anaitwa Vini Baite. Aligraduate.
I know Vini Baite alisoma huko Maseno.
So Vini Baite alikuwa msi ni arifu mwingine mfiti. Cheki. Aliniintroduce kwa mabishiti zake 1GB Msach. Wacheki yo crew kina Mwaki.
Kina Vini Baite, 1GB, wow.
Yeah.
Sahi there are some big artists, they are comedians, they are, yeah, nice.
Ba, so, apu hivo.
Shout out to Vini Baite, 1GB.
Cheki, unona, Vini Baite, nimse tu inspiring. Okay, neza sema nimse inspiring. Alikuwa, sometimes, alikuwa nani kujia vet, ndio tu shoot vida. Like mi sikuwa ule mse wakubonga na wase sana, unacheki. So like, okay, alifanya nikatoka, nikajona na wase wa big hiyo time. Alikuwa na BF kama mse big na kini badu wakiwa chini, unacheki. So ni mse alikuwa purposed for it, adivenye. By the way, ni mse mbigi sae. Shout out to
Vini Baite, guys. He's doing some good work. Hope anasikiza. Hope kina Vini Baite wa NTB manze wanasikiza. Manze, shout out to them.
Wase walifanya nikaanza spoken word. Like walikuwa na nichongoa manze. Unatembea na sisi na ufanyi kitu. Unanga talanta Buddha. We kazi yako tu ni manze. Ndio nikienda kejani tu wenyewe najiuliza. After Thursday you spoken art manze. Spoken art ndio pia place yenye nime grow.
Yeah, spoken art art ime kugrowisha.
Yeah, like spoken art ndio familia yangu. Naweza sema kwa art. Like kasi spoken art singeanza spoken word. Kasi spoken art singeanza spoken word. Manze, okay, naweza sema hivyo. So spoken word ni place unakutanga kila type of msanii. Unakutanga guitar huko. Unakutanga wasi wako na kamera. Unakuta wasi wanaweza sing. Unacheki. So unaendanga huko hata ukiwa like heartbroken, unatoka huko umepewa hope, unacheki kiasi. Una wasanii who inspire by the unacheki.
Kabisa ya.
So like spoken art venye nilianza nikaanza kuperform huko hivyo like nilianza by the way na piece ya heartbreak. Okay, na YouTube utaicheki.
I knew okay, mapenzi ninafanya inapenda utie motivation.
Hii inaitwa Karo. Sasa niko nikusho iko kitu 1.3k views.
YouTube channel yako ni tuti tuangalia aki huyu ni Karo mgani aki Karo. Karo livunza kijana wetu moyo.
Usiki Karo. Unakula fish na Karo.
Karo penye uko aki. You are an inspiration to Walker. Wezua. Karo was an inspiration to you.
Karo was an inspiration.
Nice.
Karo kwenye uko manze. Rudy home. Bado. Nafanya Bachelor of Sense.
Arudi
home. Ni kwenye degree sasa.
Shout out to Karo manze. So, briefly tell us. How you introduced spoken word. Yeah. So basically, shout out. So how long have you done this spoken word? How long?
Okay, nilingia first year 2019. So, tuko 2022 minus 2019.
Around 3 years.
Above 3 years. So, nikona 3 years.
By the way, I forgot to mention, Walker is, you're my first interviewee in this.
Walai.
Imagine, you're my first interviewer in this nini. You're the first artist I've interviewed here on Unspoken. So basically, you're a trailblazer. You carve paths.
So I'm your first.
So you're a trailblazer. You carve paths and people follow. Just know that. So, my next question. What does it take to be a spoken word artist? What does it take to be a spoken word poet? Maybe kuna mse anasikiza pale. Someone is listening to us. And usha motivate already. Weye karo aliku motivate. Sasa we.
Sasa tuko maju. Tuko maju.
You may not know, but we are in the middle of a forest. Tuko maju.
Tuko kwa plane.
Yeah. You guys. Location iko like, fine.
Okay, location yetu, so, like, to be a spoken word artist takes a lot, manze. Okay, si kitu kubwa, wanseki watu ukashifu spoken word, like, si mtu, waonangi kani msani mkubwa. Like wana unanga umse tu ni kubonga na bunganga yeye si wa kurap yo wanseki wara maniga so like na si wase wengi by the way who take serious vitu serious ushajua hivyo like so mse akikwambia ukweli like spoken word artist obvious ubonga truth ubonga feelings like sasa nini like kila kitu yenye inaendelea kwa life ya msi like so mi inspiration yangu kwa spoken word like inspiration ni vitu different. Unaweza soma hadi gazeti uko inspired by the kwa spoken word. Unaweza watch a movie ya mapenzi ikorogewa cheki soup azi madem madem ndio ndio maana manzi hautakuta nimeandika nini za mapenzi sana. I'm sorry madem, but nitajaribu. By the way, kuna wasio walikuwa na complain.
So uandika mainly on what topics?
Topics zangu mingi ni God, by the way napenda Mungu.
Hey, shout out.
Manzi. Nice. Yeah, I love God. So alafu life, mi upenda kuinspire wasi manzi juu. Mi uambia wasi like inherit ne budako like kuna hii stuff mi uambia wasi usiwahi kashifu budako useme ati akupea kitu. Like inaweza kuwa budako akuwa akupea inheritance with the ushijua hivyo, like inaweza kuwa inheritance yenye budako alikuwa akupea ni akili. Wacheki hiyo akili uitumie kupata pesa, inaweza kuwa tu ni gene fulani tu, si lazima do. So usiuliza mbona sijui kwa nini budako alikuwa amelala wengine wakitafuta mashamba hivi. Wacheki
true. So tell me about your first time performing. Ulikuwa na stage fright. Did you have stage fright?
Eh, manzi, naweza sema mi by the way nakuanga mtu shy. For real, like siwezi show, but huwa na fight. Huwa na try ku fight. Like sikwangi ule msio wa kubonga mbele ya wasi macheki. But huwa na like lazima tu ndani. So nilikuwa hivyo, niliingia stage manzi, kaka mtu kengine akaeleweki, ka fresha. Fuck. Kuna video nishe niliperform freshers bash. Mimi ndo nilikuwa by then ni
freshers
niliperform, but hiyo time naweza kuambia manzi kawe ni artist na ujai zidoi stuff, ujai fanya prako, ujai perform place fulani, usiperform place kuna wase wengi. Manzi unaweza jichukia hadi unaweza jinyonga usikie. Juu haikuenda fit manzi hapo hivyo. Nilikuwa like nilikuwa first time yangu naenda na perform hapo hivyo, kila mse ananipigia nduru. Oh, na si nduru ya kufurahi au juu shit toka stage.
What walikubu?
Yeah, after hapo nikatoka, niliacha kuandika by the way from that time. Karibu ni give up sasa, niachane na hii shit kabisa.
What happened? Ulisahau ama you forgot your lines?
Like nili forget lines automatically venye nimeona waseni wengi manzi. Like okay, ilikuwa show yangu ya kwanza kuperform GSQ, yani nisha perform GSQ first year. Unataka umefika GSQ, kila mtu wako 10 lines inaenda manzi. Nikafumble hapo hivyo, nikaogopa, nikatolewa tu na MC stage. Unaona ile ya manzi, MC anakuweka moyo hapo hivyo, lakini wewe mwenyewe unajua manzi. Nikatoka hapo hivyo. Baadaye nikaendelea tu kuandika, like kenye ile happen ni bado, si unaona mbugi yangu ni akina 1GB. 1GB anatoka ananikujia hapo kejani, tunaenda spoken art tena. Nikifika spoken art tena nisikie wasio wana perform, ile mood ya kuperform bado inarudi onseki. So nikiona vini baitara nichekesha hapo hivyo, like sizi kosa spoken art. Like huo msee alikuwa ananifanya narudi spoken art daily.
Nice. Guys, this is when you kitu meniambia. So this is if you are maybe you have attended an event and you're part of the audience, kindly, if someone is performing, you don't know the courage that it has taken someone to get on that stage, and you don't even know what it took for him to just write a piece and just perform for you. So usi don't be that kind of person when ana boom wenzake ana you're trying to make someone feel bad. Even if the person has not delivered what you wanted, don't be that person. Motivate that person. You don't know what it takes to just step on that stage and speak your art. No.
Okay, like sa juzi ilikuwa lini, sijui jana ndio nilikuwa naangalia. Sa kuna hii show fulani ilikuwa Mr. and Miss Maseno, ndio ilikuwa show nyingine sasa yangu ya pili kuingia GSQ. Like ile time nilibuiwa, like I wanted to perform this shit na bado naingoja ni nionyeshe mafans wangu bado naweza, like I give niwambie okay ile time sikuwa fiti but nimekuja nikiwa fiti.
So you have any advice to upcoming artists?
Advice mi naweza sema nini, like we like jiaminie mwateki. Hakuna msee mwingine anakuaminia hapo hivyo kasi wewe. Tunaanza na wewe. Unaona,
like believe in yourself.
Like tunasemanga inaitwaje? Kami wanaume nasemanga like men, we only have us and our mother's prayers. Mimi nikitumia usema like ni mimi ni our pockets and our mother's prayers. Like in many times unakutanga hauna shit, hakuna msi ata give shit, so utasafa mcheki. But ukiwa umejiaminia alafu hiyo ukiwa passionate, unaona like unasikiza pia wase wenye wanafanya hiyo shit, ka uko into it, sikiza wase wenye wanafanyanga hiyo shit, like si ukue wao, uko authentic at the same time, like be original. Unaona spoken word ni kujibonga, unaona spoken word, so expressing yourself. So na alafu usitry pia nini kuwa mse mwingine, like be you, like usitake usisikize sijui kapedo useme unaweza kuwa unataka kuwa ka kapedo ka venye spoken word kitu, ka useme umesikiza King Kaka, sasa uende uko pila inza King Kaka, andika zako manzi. Try smaller and smaller. Alafu penda pia ifanye part of you, ifanye nikao unaifurahia, unacheki, like do it to make yourself happy first. Ikikufurahisha pia hao wasi wengine nao unacheki wafurahie, juu ukifanya nikao unafanya msee unacheki utafeel vibaya akikataa kuiappreciate vifiti, unaona, so ifanye nikao unajibamba kwanza, then italipa baadaye. Okay, ikijipa itajipa, but jibambe kwanza. Make yourself happy first.
Yeah, choose your happiness be your first priority. Be a priority. Nice, awesome stuff, awesome stuff. Ha, so before you perform, here's a piece for us that is going to entice us with. So before that, I social media handles, tutapata wapi, where can we get your art?
Okay, nimeingia nini juzi, social media juzi. By the way, mimi si mtu wa social media sana, but najita Pastor Mrasta. Pastor Mrasta pale IG, pale kuna account fulani, by the way, msi mwingine ameniingia TikTok. Huwa na post stuff zangu hivi hivi. Nimeona pia nitaanza kupost vitu hapo hivyo TikTok. YouTube nayo. YouTube sasa ndio account nilikuwa nayo peke yake, Woka 254 TV, like Woka 254 TV.
Hope guys msikia Pastor Mrasta, ndio. Ha, so are you ready? Yeah, our trailblazer, where udui when unspoken in years to come, we'll write you down in our nini somewhere. You're a trailblazer, our first interviewer. So hey you guys, ha, from me to you, Walker.
Every time I'm in a conviction of me, myself and I, mi wambia the most high anifungulie doors ka vile uni yaka uhai. Na kama front doors azifunguki, then anipeki ya back doors bila kurusu locks na dreadlocks interfere na reason nyangu. Anipe reason ya kujenga kuhambu guu before life ini teaches lesson ya kujivunia kwetu. Every time you kneel down, na hii nipewe crown ya kujicrown mbele ya crowd kama prince akiwa king, aniondolee proud ya kujigamba na kujipin, na nipe sauti ya kusound vitu sensible bila kuiga Mr. Bean. Case closed. I'm looking up to the most high with my eyes closed. Sikiza kwa kina. Hata John akikosa pesa atakwambia sina. Anza kutuita kwa majina, sisi wote ni masina. Ni vile sisi wote tunakuanga na matitles. Ati mara mimi ni Karo, sina Brian, sina Dem, sina mboga, sina job, ndio maana siendagi kwa sina gog. Hata ukule chai na mkate usiku bado utaitwa dina. Hata ukule chai na mkate usiku bado utaita dina. Na juzi nimesikia Edna kito na Brayo dina. Hayo upata kwa her last dinner. Niko na dem, niko straight, wacha kunipima. Hatuwe niite play, at least niko na balls neza cheza. Hatusuwe itumia fano mani ukikombe. Jota kula fair na kuambia, man, you joking. Msidharau Arsenal, maybe wali sign contract ya kuluz na odi bet. Pause. If you have a plot to kill me, your plot in Tarrant. Learn to see something in people. Hata mitaro kwa na shallow end, but mi kuingia hiyo mitaro ita depend. Kuzganta kwa nimechoka sana, nita need bed. Maji ubeba zao na maji bags. Let's not judge. Si watoto wa mjinga ushikuwa na majigas. Hatijuu na juu hesabu sana watoto wako watakuwa na mafigas. We ni mjinga, wacha mafikra. Hata maprostitute walizaliwa mabikra. Na budako akazua kutumia mipira, ndio maana nazitumia kwa hasira. Usijali, hata mimi niliwax nywele yangu nikifikiria itakam na ajira.
We, I'm out here snapping my fingers. Guys, was that was amazing. That was amazing. You're going places, my friend. You are going places. So guys, this was fun, right?
Mina, you enjoy.
Hey, I've had so much. The first interview of Unspoken, the podcast. Remember, we'll be having this segment each and every week. It's called Artist Spotlight. So be ready for more and more awesome content. So that's it from us today. Case closed. Venye tu woka mesema. Case closed. See you next time on Unspoken. Remember to follow us on our socials, Unspoken Podcast KE on all social media platforms, and my personal accounts on Awino Awiti on all social media platforms. And Pastor Mrasta hapa anajitetea.
Pastor Mrasta manze mfollow hapo, ana followers manze. Akola sijui na 20.
follow him guys, and remember, if you want to be, you're an artist maybe and you want to be featured on the show, remember you can DM me on my personal account or at Unspoken Podcast KE. That's it from us guys, bye.